nana.
Bea,
spread it down. Oh nana.
Ni we wangu ubani. Nono minsa wangu moyo. Wangu wendo wa thamani. Chua wazi tulize roho. Na sijaribu kuwa nawe mbali. Midhofu hali nisikilize. Penzi lako baby girl. Umenipa mpaka na sau shida. Na kuna liko chepuka. Na hisi likuwa napoteza mida. Unapepelusha bendela ya chumbani. Watagwana, shigaragwana.
I'm sorry
wana
for the wrong that I did it, man.
Shaka man,
shaka man.
Wachumbani. When he's hiding your baby, keeping the road, taking over, mpaka na mimi. Na yeah, yeah, yeah. She give me the kind of love, kind of love,
oh, kind yeah. of love.
I'm into you.
I'm into you, baby.
Baby, I'm into you.
I'm into you, baby. Baby,
I'm into you.
I'm into you.
I'm into you.
Sana mpaka wananiona lof. Hata kama sina kitu na kupaga hof. Unaga shida kwangu mamilo. Insta na kukrop kabla sija posti photo. Pull up your cup. If you come in and it's true la fever pie. Pull up your cup.
To where you wanna be for.
Nimechana na viroba na kunywaga soda. 24 hours baby na kuwaga soba. Hata wakiroga bado watangoja. Pull up atoki picha nimekiona baby girl. Beautiful of mine. Yeah. Let me die for you.
I'm into you.
I'm into you,
baby. I'm into you.
I'm into you, baby.
Over the gamble.